My dollar. I said money someday. Send money someday. Hapa nilipo siwezi kujitoa, kujiokoa. Baba na mama hawezi kunitoa. Ni wewe peke yako baba. Nakubali nimekosa baba. Oh, nilijaribu kwa ujanja wangu, njia zangu. Wembe nilipewa nimejikata kivyangu. Kazi yuli nipa ikanitenga na wewe. Nilijaribu kwa ujanja wangu, njia zangu. Wembe nilipewa nimejikata kivyangu. Mali yuli nipa imenitenga na wewe. I'm sorry but I'm on my way. Nakuja I'm on my way. Niko njiani I'm on my way. Nakuja I'm on my way. I'm on my way. Nakuja I'm on my way. Niko njiani I'm on my way. Nakuja I'm on my way. I'm coming home. I am on my way. I am on my way. I will not delay no more. Nisame, mbona lazima kwanza mimi try. Nikisha umia nkuje kwako niki cry. Mbona mimi kama mtoto na kimbilia kushika nikijua ni moto. Nilijaribu kwa ujanja wangu, njia zangu. Wembe nilipewa nimejikata kivyangu. Kazi yuli nipa ikanitenga na wewe. I'm sorry. Nilijaribu kwa ujanja wangu, njia zangu. Wembe nilipewa nimejikata kivyangu. Mali yuli nipa imenitenga na wewe. I'm sorry but I'm on my way. I'm not worthy to be called a son. Worthy to be called a son. I'm on my way.